day nda to dzula nda dzula nda humbula uḽa musi ro takala ri tshi ya fhethu hoṱhe ri tshi dzula ro takala my brother na dzi sister ra sa khuli zwi nga fhela didi nda vhambula sokoḓelwa nga miṱodzi mbilu iya vhavha maṱo ḓala nga miṱodzi nda zama u eḓela vha ya nḓela muḽoroni zwoṱhe zwe zwa itea zwi ya nḓela muhumbuloni Daddy na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Daddy na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Hovho Friday ndi na time ro takala Ḓuvha ḽa kovhela ri kho tshina ri tshi dzhaiva Ya ri Saturday time ya vuwa zwi kho bala Nda zama zwithu zwoṱhe ndi sa ḓivhi ndi teani Nda ṱoḓa nyana thuso uri swike sibadela Ya ri Sunday ndi kho ḓi ri zwi ḓo fhela Ra dzula na old lady ri kho vhuya sibadela Hambo dzhena khoḽo u bva straight sibadela Happy Borisi ya zwino zwino si badela Nda pfa nsina nungo ndo ḓalelwa nga zwililo Ndo lila vhege yoṱhe swika ngei mavhiḓani Nda zamo ṱanganedza naho mbilu i kho vhavha Daddy na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia Mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia Miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Daddy na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia Mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia Miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha
Ngo arali o ri sika ori tiko auna vhutshilo vhu sa ḓo tshenaho ndi amba izwi zwikamba zwi tshi kunga miṱodzi maṱoni yango ndi tshi humbula zwono itea vhutshiloni yango ndo tenda vhutshilo ndi tshivhanga tshisinaho utso ndi amba izwi ndi tshiyela vho ri siaho vha ri sia vhuṱunguni vhoṱodzi vho ṱuwa ri tshira ro ḓitika ngavho u tshi ri dakalo ri roṱhe mudzimu sa tu dzhia fhedzi lufuno lwa ene lwa ralo ṱambula muḓini maṱo miṱodzi ya ralo rothisa nda ralo Tshipiḓa tsha vhutshilo wone vhutshilo vhu tshi khou konḓa zwa ita uri songo tshila ro peta zwanḓa munna ndi munna vhukati ha ṅwengae na musi wari wa zwo mangadza masina a vhanzhi ndi vho ḓivha vha mpfunaho na vha seho khole ndi amba maṋo tshenisa u sea ngoho khole ngeno mbilini zwi siho nda humbula maipfa mukalaḽa uri swikele vha swikelela wa mashaka a siaho oṱhe zwi soka zwi vhe miṱodzi kha iwe ṅwananga
Na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Daddy na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Ṅwaha u sathu fhela khaladzi anga a ntsia Nda pfa ndi sa ḓivhi nuri ro to tshinya mini Mathina ndi vhutshilo vhu to rali ḽi kho mona Ndi zwinzhi zwe nda guda ne kha dedi ne ndo vhona Ṅwaha u sathu fhela khaladzi anga a ntsia Nda pfa ndi sa ḓivhi nuri ro to tshinya mini Mathina ndi vhutshilo vhu to rali ḽi kho mona Ndi zwinzhi zwe nda guda ne kha dedi ne ndo vhona Dedi na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha Dedi na ṋamusi thuthu tendor vho ntsia mbili kha ḓi vhavha thuthu kholor vho ntsia miṱodzi kha ḓi rotha nda zumbula zwi ya mbavha I think about you every day zwi ya vhavha